Danby.com. Super Vibes.
They call me J Floyd, yeah, yeah.
Nimekuja mbele zako sako die, uniwashe zambi zangu sako die. Ona, ibilisi shetani hataki nikutumikie, ananiweka matatani, anataka niharibikiwe. Hata nikilala usiku nisisahau kukuomba unilinde, niepushe wabaya marafiki, niondolee milima na mabonde. Unibariki, unibariki, niepushe na mamluki. Unibariki, unibariki, Sakodi,
Sakodi, mi mwanao nimekuja. Sakodi, washimi niwe mpya. Sakodi, mi mwanao nimekuja. Sakodi, washimi niwe mpya.
Aye, aye, arire so many things in divesha kondi mukuri. Niho Yesu yazanyereka inzira yukuri. Arire so many things in divesha kondi mukuri. Niho Yesu yazanyereka inzira yukuri. Now I'm fine, mikononi mwake. Tena na amani nyumbani mwake. Now I'm fine, mikononi mwake. Tena na amani, na amani, na amani, yeah,
yeah.
Sakodi,
ni mwanao nimekuja.
Nimekuja.
Sakodi, washimi niwe mpya.
Nimekuja baba.
Sakodi,
unioshi mwanao
nimekuja. Sakodi, washimi niwe mpya.
Baba,
Sakodi,
nioshe baba.
Ni mwanao nimekuja.
Nimekuja.
Sakodi,
nioshe
washimi niwe mpya.
Ningae.
Sakodi,
baba,
ni mwanao nimekuja.
Nimekuja.
Sakodi, washimi niwe mpya.
www.amatzambiwi.com.
Talent to record. Talent to record. Talent to record. Talent to record.